Alright, njoo kubanda tight. Kipendeza siku wa leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game music, macho juu, macho juu. Alright, njoo kubanda tight. Kipendeza siku wa leo mchana paka night. Hey, bwana, hey, muda bado unarusu. Ah, ni ratu, ratu. Watu how, watu hey. Hey, why not complex, get to my stay. Kamili na CBM crew na Chris GK. Ite mimi nini, this 2K. Watu mecha tinga nyomi, sila kitoto. Sanichi na me, tumechili ngoma nzito. Nite YP, call me, come show. Nana kani botu luke leo mpaka kesho. Inga mamba noti bada dagino. Sinyo shinyonke weji dusha mini zidi flow. We're absent, bono mepoza na mnagan. Vkoni hona money, okichwani mamba flani. Dana nyumba weza mabada shwari. Napa tupo mbao tumeza mele kiriri. Haine noma kibongo bongo kuna tari. Nafanya hivi pate pombe hata mbili. Hila tukishalewa lugha yetu hatujui. Hata jure siye na jure humtahui. Tesa nesa bada ratu ratu. Dana game sky macho juu macho juu. Kama bitos cheza mbari na makauzu. Kama ona toto chunga sana kupigo kanzu. Wakora na wanaranda yu na chupa zo mkononi. Wana wasaka wangu wafangu siku moja wonekani. Sifanye mchezo bro the beat itoto mwenda pini. Kosa kumachia deka moja cross kumi. Lakini sima hardcore mwenda chama sado. Tuendele jirushe mchezo kuisha bado. Alright njoo kubada tight. Ipendeza siku waleo mchana paka night. Ah ni ratu ratu. Ndana game music sky macho juu macho juu. Alright, njoo kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Ey bwana, ey, muda bado unarusu. Ah, ni ratu, yeah, ratu.
Kukua vita, safi ya fedha, mwanga laga juu ya meza. Kama unaweza kucheza, cheza track inapendeza. Tume chill, na AY, mambo tunasebenza. Pumba, vuki jikweza,
tunakumeza.
Eyo ni raha tu, ndani ya nyumba ya wengi wachumba. Mihoja watu kuyumba, pombe ziki wakumba. Hakuna dosari, mambo sasa ni shwari. Mapene ya kumshezari, tumia bila kujali. Lekije medali, mambo ya kujivinjari. Utamu na zide sali, mentali siche zimbali. Nipo na DVJ, Benny Boy, Simple X, Super mapigo makali. Kifo cha matofali, zarana metanda. Mapinto na mganda, dao wanapanda. Mapocho pocho zali kamanda. Fanya mazabe kwa pose, kama toto nataka. Pima freaker zao, kama vipandi wembula chaka. Watu gado kama ZB,
Wavisado.
Mikoko imetanda, huku mabenz kule maprado. Waduka mkwanja, now here we go.
Here we go.
Hey wana, hey, muda bado narusu.
Alright, njoo kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game music sky macho juu, macho juu. Alright, njoo kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Hey wana, hey, muda bado narusu. Ah, ni ratu, ratu. Tuendele kubang, bang, bila woga. Leo tulambe ninga sote zedu kumina moja. Ndo muda kujirushe zibziruda za kuchushe. So mikono juu ni remix na kita. DJ sema nazo tracks nyingi bongo flavors. Das Nudas, J, Unique Dada. Usiku bado mchanga. No blagada. Tikisa anga bongo records. No blagada. Kamiri ile kington yo. No blagada. Straight from the suicide. Paka tila die. Zero brain panga hini vibe. No blagada. Ujumbe sana wingedeo apa na kuwakilisha. Kama napenda hii njo tuzidi kudatisha. Hata kama ngoma simpa tu sote. Tupata kitu alist na chokis pote. Hey, why na leta new style? Spray from the dump kama vipi we try. Mademu wa viwanja vjombo stitusu. Usije onga sami no tubaki mtupu. Daka gadi jibaba kama uchumi unarusu. Spanguwe kilometa ukarare pana kukusu. Hata ivome bakiza roza kesho. Sio unajirusha tu, future nye michosho. Alright, njoo kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game music sky macho juu, macho juu. Alright, njoo kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Hey, bwana, hey, muda bado unarusu. Ah, ni ratu, ratu. Alright, njoo kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game music sky macho juu, macho juu. Alright, njoo kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Hey, bwana, hey, muda bado unarusu. Ah, ni ratu, ratu.